One blessing, Robinson Easter, Nevada fresh. Robinson Easter, nzale kuchati, mchidongo tuzina neva fati. Yade neo batoli na party, ati loga fulamu iwa kufulati. Robinson Easter, nzale kuchati, mchidongo tuzina neva fati. Yade neo batoli na party, ati loga fulamu iwa kufulati. Yo, loga fulamu tade mwe binogo, zewe mbanyi mbasiwo za vifogo. Banyi mulo zantikoze sadogo. Muswade laba lale bambi simu logo. Zemu lugan sto wankila kokago. Abalabe basa kideba kila kofurogo. Batunulila mesu zenga madongo. Katu zinema zina gali mwevi lungo. Robinson Easter nzale kuchati. Mchidongo tuzina neva party. Yade neo batoli na party. Ati loga fulamu iwa kufulati. Robinson Easter nzale kuchati. Mchidongo tuzina neva party. Yade neo batoli na party. Ate loga fulamu iwa kufulati. Yo, ono yemu iwa kufulati. Ayagala agenda lete puleti. Wenga wila kwe simba wali apati. Together tumukola tuline aneti. Tawakana kwe gendo buze kulineti. Njala golu mawali kwe fune chapati. Tewali chakunyopo zikweda wakakati. Akutwale chivita inapameti. Robinson Easter nzale kuchati. Mchidongo tuzina neva party. Yade neo batoli na party. Ati loga fulamu iwa kufulati. Robinson Easter nzale kuchati. Mchidongo tuzina neva party. Yade neo batoli na party. Ati loga fulamu iwa kufulati. Yo, neva zamu kama olwa talenti japade kuwa mazima chakole dete malide bude. Rapu nzamu kuwa amazima sitide. Atenga we mkuwe laba mazima watide. Kazi jako vugago zenda baba tide. Yade tebalaga kumutima na eva tide. Robinson Easter nzale mazima matide. Dolufanyu maloku laba tina mamu matide.